Ubeka izindaba zami, ungabaza amandla ami. Ubani lo owazi njengomsola, usenkulunkulu wami. Ayingeke njonge zakho, ayingeke unaze zakho.
Jumping down, passing.